sengizama iminyaka eminingi ngigalela imizamo yami yeminyaka mina sengizama iminyaka eminingi ukuthi impumelele uNkulunkulu bantu phumelela banjani abanjani abaphumelelayo uNkulunkulu bantu phumelela banjani abanjani abaphumelelayo ubaba wami wazama iminyaka eminingi ukuthi impumelele ubaba wami wazama iminyaka eminingi ukuthi impumelele ngikalele imithandazo kamama uthizintelo ngikalele imithandazo kamama uthizintelo uNkulunkulu kanti phumelela banjani abanjani abaphumelela ubaba wami wazama iminyaka eminingi uthi impumelelo umama wami uyathandaza uthizintelo uNkulunkulu kanti phumelela banjani abanjani abaphumelela
Love.